Badala ya kuweka mawe, Yesu ameweka favor. Nikifungua biashara wanakuja kibahu. Hiyo ndo minaitanga favor, wala siyo kuangukia. Ukitaka mkate hawezi kukupa mawe, na ukigonga mlango atakufungulia. Hiyo ndo minaitanga favor, wala siyo kuangukia.
Favor, kazini favor, nyumbani favor, kila pahali ata barabarani.
Favor,
kazini
favor,
nyumbani
favor,
kila pahali ata barabarani.
Yesu ameweka favor,
ameweka favor.
Yesu ameweka favor,
ameweka favor.
How many bless, bless, double, double. How many bless, dinner, double, double. How many bless, bless, double, double. How many bless, dinner, double, double.
Aisha iko sava sava, mambo iko tiki tiki. Akishaka kumulika ina flow viti viti. Hiyo ndo minaitanga favor, wala siyo kuangukia.
Kijaribu kunitega niko imara, niko shaga meni beba kwa mabega, niko juna niko wega.
Hiyo ndo minaitanga favor, wala siyo kuangukia.
Favor, kazini favor, nyumbani favor, kila pahali ata barabarani.
Favor,
kazini
favor,
nyumbani
favor,
kila pahali ata barabarani.
Yesu ameweka favor,
ameweka favor.
Yesu ameweka favor,
ameweka favor.
How many bless, bless, double, double. How many bless, dinner, double, double. How many bless, bless, double, double. How many bless, dinner, double, double.
Check it, check it, check it, check it, check it.